sappo silmaaji capan tati pari odo sa woni wakkati nanti don kabaruji di
Abdoulaye Dikko
tobbe mawde kabaruji meden di handen to leydi France jalto didobol suba ngoji depte leydi ndiya wadi alan kengen jabuji di kolli fedde fay wotere hebay kanyun tan kaw timmude ko tawete ana wawi dawrande France dawdal e fedde e fay wotere altener handen an sarta horjule di Ukraine Volodymyr Zelensky naftro ande kessede sefo yeso dental leydi Afrika ha ngol wonata go ko kanko Volodymyr Zelensky mo sefo yeso dental leydi Afrika gila fitne di puddi hakko leydi makko ni leyda Russie altener hande ndedu woni nyalande adnar ndu hertanade jinbe faluyibe e tobbere nde hono bamade hitan hikande du woni bi adama do tawa fof e wakkati fof ana hani hebude ndenagu handen yo altinere nogay lewru jeegu bordu e hitan udunaaji didi e nogay e didi teddube hedibe RFI fulfulde onon e jam arane kabaruji di to leydi France ton alane kengen subangoji depte en jaltol didobol wadi jabuji arandeji di ndokama e lemajum horejo jagor leydi Elizabeth Borne kanko mo sefiki mo noddi dental e nangondiral kelede ma kanko Elizabeth Borne horejo jagor leydi France lobbo labajo firti halaka e fulfulde
Mamin bata hakke baawde amen hamin keba no min gollori ere wonde ala alay sagu min denta deejere waawa wadude e leydi di sariyaaji kan e wotteede ngote ciirndigo haanaani mamin jiilo kay no min nanondiri bibbe leydi di keba naftoro ko dum di bibbe France njidi ko dum bibbe France padi min bada habbere e wottere min denta min gollido mede holi leydi men mede holi mon goto kala e mon ene andi ko haani wadde min baawi hebde polgu kono ko ma denten
njafodon edu alhali boggi jamde ni kedide do kanko Elizabeth Borne horejo jagor leydi France e tiagal ne jabuji subngoy di njaltinano hankin lobbo labajo firtuno halaka e fulfulde li alhali majum tiagal ne jabuji di ndokka hono kanko gotude e lundibe lamu do ne Jean-Luc Mélenchon kanko dum holli weltare makko fay so tawi fedde makko nde hebali kawo ne fedde lundinde bur fedde makko lundine de lati ko hono fedde burnde fof hebude député en e di subngoji kereden Jean-Luc Mélenchon Abdoulaye Diallo firti halaka e fulfulde
c'est une situation totalement
hay e goto sikano woni o alhari yarata tiagal wote dawa idabal fedde dawro wonunde ka hore lamu folama ko labi puy fandare min to bangi dawro ko fulugol e der lewru o mo ganduda mo wonduno e yettitare ko dole yoyne lende fu ngam o sube ka hore lamu yiru e wotani benge ngal do kadi no uudi sanni dum ko firtata tan ko hewbe e bibbe e France nabe ben anda ko hombo be subata wala mbiyen hombo be wotanta
ne sait de quel côté se tourner
kedi dendo Jean-Luc Mélenchon kanko jeyado e lundibe lamu leydi France jeyado e dental burngal fu hemde député en e di subangoji to leydi Colombie ton du subangoji ngadi alan kengen jonno dindo yo subangoji subade hore leydi ni jaltol idobol jabuji di kolli kanko biyetedo Gustavo Petro kanko woni kemdo kaw hankasen kaw makko o selli kanko du woni horejo o leydi Colombie sertan tiagalde dum nantina mo sefiki mo bami adi wodude weltere e jogala lamu leydi Colombie e wi makko du holare bibbe Colombie cuburima de abada mo jambata ko altinere hande nde horejo o leyda Ukraine Volodymyr Zelensky hani sefade naftorade ande kessede tafan yewtide e horbe dental leyda Afrika ngol wonata go o ko kanko Volodymyr Zelensky mo yewtide dental Afrika gilla mo woni horejo leyda Ukraine ngol sefagol anni ngol wadan jonte tati tan tiagal nde Macky Sall horejo leyda Senegal e ardido du dental leyda Afrika yaano e dawol leyda Russie jantore lobbo labajo
gille ko buri lebbi didi tiagal nde mo jokkondiri e telephone e honorojo makko Macky Sall kanko Volodymyr Zelensky hollino anniya makko woni haaldude e dental leydi Afrique haltini hande de Zelensky ma yettin anniya mum ma haaldo haltini hande de e visio conference e wakil leydi Afrique wonbe to nyibirde fedde de to Ethiopie holko anniyi haaldude e mabbe soa andede kono ko laabi ko woni ma o eto hebde jinganobe walli mbiyen waldibe e dental leydi Afrique tiagal ne leydi Afrique kewde calino wotude yo risi darnu golle to fedde mawde adunaru ndu kono hebde jinganobe Afrique de webata de wonno ne basi o fuddi hakkunde Ukraine e Russie dental leydi Afrique weltanoka e le nyamle nyamago walla mbiyen burnere wodunongo hakkunde balebe be e wadebe be walla bibbe Afrique nabe be e ube leydi godde to Ukraine ko wana dum ko ko yowiti e ngure e nyolu engrais bidi ka tonto Ukraine Macky Sall horejo dental leydi Afrique gal horejo dental leydi Afrique namdinoma Volodymyr Zelensky de ittata bomboje tufaade to sengorde laade Odessa bele de mbaw biltede Afrique nabe keba ngure kono kanko Volodymyr Zelensky o jabano nde wonno o muhuli risinabe be natira mayo noddetengo mer noir
nayorbi la morde Kenya altinere handende batu anhani wadude hakkunde e leyde funnangi Afrika e do kabarunde nago funnangi leydi Congo Kinshasa e de yontere non hono kanko horjo Kenya oro Kenyata mo noddimo tewtino du yalla leyde funnangi Afrika anandenta nelda konun ko beto Congo va mballa andenago on don sa non Congo holiti anajabi garol ben konun ko be jonnon jabata konun ko be Rwanda tawe hen tabene Rwanda anajia e defede leydi Afrika funnange dum fofu ana holla tan mette mawde gorude handen hakkunde leydi Congo Kinshasa e Rwanda de wonno Congo Kinshasa na tumi Rwanda wallude murtube wombe funnange leydi muduma noddirtebe Emma 23 altinere handen de yo nyalande adnar ndu hertanane yinbe faluyibe e toppere de e hitan hikande do woni bi adama kala hen do wawi tawede e wakkati fofa e denagu makko ana hani e tabintinede hikka woni dubi nogay didi de nyalande ana teddine e leyi alhali de nyalande en jahantu leydi Burkina Faso e hartana de ngalure bobo julaso ton yayade mbotambura e mo RFI fulfulle yewtide bi Niger paloyido bobo gilla dubi tati kerden jantorne
misi de maunde bobo julaso buguugi mo inade e mana nokku yimbe dogube gure mun en rafirenaagu de wari hodi bobo julaso dakkon don gorko mawdo ma dubi ko buri kepande geddi na joodi le ililal ona tigi e jungo makko tasbiyon onoro ko yimbe wellatobe hala hoya o neddo tampudo hikka wodi dubi tati ko o gorko mawdo na anditire addu bayelu dikko duuri Niger
la toke amaw wala hunde fu wala goni di kongal na garbi nan ko nyama
waftu gon billade ne tawa don
o to ka fu hokata walli tamen fay hunde na ko min doki min kettum ana hono go hokkan ana hokkan dum to wala ana hokkan wiirade ka so gongal fu jungo Allah niya
addu baylo dikko yi yasi walata dum sabeni o rafi kellam
duru makani hono ko wati nyala sappo yode jon nokki am juutan tikket
tidere ma mamuni dum haday gorko mawdo on yettudo lamdo
yettore Allah nabe soni awala o bala o hokkata ko nyama so haba ka tan dum non yettore Allah
hande addu baylo dikko yi heddaraki fa neddo goto
tan min e leggal tande am
dun wadi do onoro ko balla
min ka ko min nyama ni ko
yaya demba tambura bobo gilaso RFI
to leydi Mali alanna kengen ko nunke minusma du woni be fedde mon adnar no woni to leydi Mali warama estrajia kidal ne galure sahal na bena rewo leydi ndi dum wadi tiagal ne mobel mabbe yabbe bombare tufande e sa dunde be tabano e yiltaru wallude denago o ko nunke barado leydi Guiné woni hono ko mo jeya to leydi Mali to fahan tiagal de weltira wada e lesudu CNT du woni be dari be darne député en lamo fadde o Mali e no gollorde halfintene subngoji di joinirte horjo gomu sariyaji ndu sudu CNT sefiki yalla kala ana fama alhali gollirnde kere dembo kanko Souleymane De Abdoulaye Diallo firti halaka e fulfulde
désormais il s'agira pour cet organe unique
hande kadi ko gungum darnago topitoto kala ko fati subguji din ko kango halfina gila ka afudonde haka njalturi di fenginte jagorgal halfina gal gede der liti di darnde mum joni ko wallita ko gungum DGE woni jonde gollirnde halfinande fi wote den ittitama sini kadi woni gomu tawonongo de pelle topitotode wote den ittitama no me wi non kala ko woni e fi wote ko yoyiti e karalle e ko way non ko jagorgal halfinangal der leedi din wallitato gungumu darnangu ko boyani fandare den ko gam wallitade gungumu e ko fati subgoji din kono ngal jagorgal fenyinta hande kadi jattudi subgoji joni non hande kadi ko gungumu don andi fi den wote
kedi den do Souleymane de ardido gomu sariyaji to senti yamde jetti fawi silmaji chapan e nay do e le sudu halirdu RFI fulfulde bismillah mon joktade kedde kabaruji di tafon chilminena rama jallo e yeftere choftal balli
choftal balli
e yeftere choftal balli rama jallo asalminama asalminama
mi salminim abdullah
bismillah may kabaruji choftal balli en podiran kabaruji tunisie
non abdullah to tunisie la fi portal hakkunde halfinabe pidi balo ana hasi yaltilde didal leydi di e kawre coupe du monde hitane ne gonden Abdoulaye ndelle hollude tan jagorgal Tunisie kalfinangal cioftal balli e fedde daniibe golleji fiya ballon leydi di nabe gon e luhuran dum fuddi gilla etoji coupe du monde e lewru hujja buldu faltindu onde be fane du de jambi milano wadude e lehi kawre ko waddani e fedde de hono fedde Tunisie halfinande fiida ballon jukkade fidobe yoga dum weltora ka to jagorgal lamu jeewal cioftal balli e wi mabbe fedde FTF de haroken kambali majjum du fedde de hasi e firtede jonan abdoulaye so fedde de firtama dum ana hasidu yaltinde didal tunisie e dogol eto coupe du monde to qatar mikinde hono di fitinaaji wono ko tiabino du ittede kenya e zimbabwe e kawre coupe eto coupe hitande e warore lede afrique ko won jukude e di lebbi
e championnat do lede afrique do wonde do hitande ko foti lede noga e jeegoma jabbata ko kawrde
non de lede abdoulaye de kebata lawol fidugon e de majje jabbade fande dule de godde e dipidi sabu stadiji na bien nokku pidi mabbe modja ko humpiti fedde kaf kenga alan gine burkina faso gambi cap vert gine bisawo ana lima den don dide leede noga e jeegom di fo abdoulaye to leede janane de kawrata hono etondirgon sabu nokku je pidi ballon majje njokkay hono saria ko yamira to fedde de kawre championnat o puddande le noga e didi lewru waroru ndu final o latoto pudde hitande warore jetati lewru go abudu fayade joyi dida abudu abdullahi
e wondon sanon goddana limta e wawde jabbade
e den don en abdullahi leede gondude hono nokkuje mojjude e jokkude yamiroje fedde kaf hono senegal mali algerie cameroun cote d'ivoire guinée équatorial nigeria afrique du sud to lim gangan ana juta abdullahi kanje woni jabbotode pidi leede godde e championnat afrique
a jarama rama jallo enen e jango yamde jeddi silmaaji chapane nay e yeftere wonde cioftal balli
koddo men hande
kawritsal hono yinbe draniibe leedi sahel njaltini chimtol dum woni yontar yabbina joni de e den windande holli wargo civil en beediki e de hitande hisa nyande fof civil en jetton ana bare to mali to burkina faso e to niger ousmane diallo ana jeya e gal kawritsal be yinbe draniibe sahel o mojabo lamdulidi e fando hala Ibrahim Timbiba
Ousmane Diallo misal minima
fonsane
kawtital mon yaltini chimtol ngol chimtol noddirangol ko holdum wayli sahel ko e nde alkamisare ngol yaltina e der magol on holli niger burkina faso e mali civil be kulian ko be wari gila hitande ujunaje didi e nogay suwindira malabi didi firtane ndel limore anden ko yimbe jelo wara gila nden hitande
dele hanen li jenni Burkina Faso e jenni Niger e jenni Mali hauriti dagum uinangi tatu wonno yimbe civil en mayube ndelle so andari joni ni atawan nyande fu yimbe ngabbe dagum jeetato wonno mbarabe le hamde
sen yewi nyande wo ahali nyallal kala yimbe jeetato wona e warede e nerden leede ko holbe wari ben ko kulian kobe wala ko kunun kobe de leede
na won don le yimbe laamu en dina mbara soldan ko be gende de wori no won don le hande yimbe dum wonno yimbe civil en adube dagum kabe ndudo na kabde e yimbe wobbe no mbiya yimbe ladde wori yimbe ladde be du fa hande e kambo e du wonno warube yimbe ko heewi wori fa hande du ko beedam mi le don fa hande o farbangan yimbe ndogube dum wonno yimbe ndogube hamne de joni ni yimbe be du be kebe be behedok sanne fa be heewi dagum ayi andari joni leedi dagum Burkina Faso ni yimbe ko domata hande million didi fu wonno yimbe doggube
sien heddike ben yimbe mbarabe on holli wobbe ko kulian ko be baribe wobbe ko kunun ko be de lamuji no wodi kadi pelle daranide hakkeji ne anke hollude no wodi yimbe majjube be yi aka ara chimton mon yewti fi ben
joni ni ka rapport amino ka hala yimbe dagum lallube be amma jonka rapport o ka hollaina yimbe dum wono yimbe waraɓe ɗum yimɓe maayoɓe de yimɓe dogɗum lalluɓe ɓeydonal keewi tawi goɗɗo ware nangue dillide yimɓe muɗum anda toye woni ɗum kana heewi hande ley jenɗe meɗen Sahel.
Ara tefoore waɗama tefoore udditama andugol ko homɓe saabi ɗin fitinaji ko homɓe saabi ɗin wargoji
ɗum wuñori fanne hande ɗu far banggal ɗum wonno far banggal tefugol dare Allah moye waɗi noye moye wonno waɗi ko heguitaki de jomum nangue dagum umɓe omɓe suuri waɗi dagum justice ya ɗum ka fu ayi ɗum ka fu hannde hannden kana ɗum ɗum waɗila sembe dagnoon dag par ce que a daari hannde jenɗe meɗen Burkina Faso jenɗe meɗen Mali jenɗe meɗen Niger guure heewɗe yimɓeji kippama mbarama yimɓeji maayi fude faygotum waɗa e jonka andaka moye wonno garuɗo waari moye wonno nangueteɗo moye wonno jonka ɗum ka funnoyi heddori
ko holɗum awa hana waɗede gam latingol ɗen tefoje
no hani tawe yimɓe meɗen justice meɗen ɗo ɗo woni hadde jenɗo meɗen fu jenni fu umo darani jonka no watta de justice yaha yesso par ce que ayi ɗo ɗo justice wala ka fu jam wala justice hawri fu ɗum funna ɗum wawi hawtingol ɗum walla tawe yimɓe ɓerɗe mum ɓe po seeɗa
wargo waɗi ko ɓoyani Burkina Faso ka innete seytenga ɗon andi fi ɗum wargo silminigo holli kuliyankoɓe wari ko ɓuuri yimɓe capanɗe jeetato hande ko holɗum hani wadde gam hiwgol civil ɓe nder ɗin fitinaji
jonka ayi hande nde ka hande meɗen de ɗon heewiri sanne ni ayi civil ɗen fu kawriti le mayre hande hande ni hande ayi illama kaɓe ɗe fuɗɗi jonka wayloke jonka yimɓe wonɓe ladde ka fu so daari joni ni mbiya dagom yimɓe civil en ɓe kamɓoye ka wo mballatana yimɓe laamu en ayi ɗum fu na wawi miñankomɓo e warede woɗi fa hande dow jenɗe meɗen goɗɗeɗe to ayi laamu wala wam wala ɗakkon ɗon sakke heɓa o faddo ta civil ɗen mbare
ko ɓeydi ɗon Ousmane Diallo no gasara ko namdal men sakkitigal e nder nde yewtere men sattede wonde Sahel go ko yowitide e heege fewtuge million ji sappo yimɓe e nder leyɗe Sahel cimtol mon holli egguɓe ɓen ɓeydorike capanɗe tati e jowi e nder temederewel ɗum ko gila hitande ujunaji ɗiɗi e nogay addi hikka ko holɗum hani wadde hande gam ustugol o bone
ayi rapport amino ka holli ceede ɗum wonno buuɗi hannoɗi ittede wuytinede hokke yimɓe daranoɓe yimɓe dogguɓe yimɓe rafaɓe ɓe ɗe ceede ɗe heƴata ɗe ɗuuɗa na ɗe hakki sanne ndele na hani tawe hande yimɓe guduɓe bawɗe en hande na hani tawe ɓe jaɓa ɓe buytina ceede fa ɗuuɗa fa yotto no hisalno ni heɓa yimɓe dogguɓe ɓe ɓe keɓe ɓe mballe yimɓe rafaɓe ɓeydu ɓe keɓe ɓe mballe na hani tawe ceede ɗe ittaɗe ɗe tawe ɗe jaaha ley juuɗe ɗum wonno ONG miɗen gonɗi ley gure meɗen hana tawe ceeɗe hanehane ley buuɗi nogay fu a tawan ko yaata ley ONG meɗen gure meɗen watta fay buuɗen goten koye jonka ko heewi fu ley ONG ji mawɗi toon ceeɗeɗen heede to ndele ne hani ceeɗeɗe ɗe itte faɗe heƴa woɗi ne hani ɗe jippine faɗe kewtoa ley waldeji meɗen gonɗi ley gure meɗen na darana yimɓe meɗen.
Ousmane Diallo mi jarnima fofo maɗa
fom sanne
fofo maɗa Ousmane Diallo kanko jeeyaɗo e kawrital ɗum woni ɓe yinɓe daraniɓe e leyɗe Sahel omo jabatono lamdol e fandu haala Ibrahima Timmi Ba ko fawi e tiɗɗalaji ɗe leyɗe Sahel ɗe en jogui hannden caggal windande nde ɓe jaltini yontere ƴaɓɓine ɗe
Abdoulaye Dikko.
Toɓɓe mawɗe jewtaɗe kabaruji meɗen altinere hannden nogay lewru jeego ɓordu e hitande ujunaji ɗiɗi e nogay ɗiɗi gonno to leydi France tonno suɓogoji jaltol ɗiɗoɓol suɓaɗe depte en leydi ndi ɗen suɓogoji gaɗi alana kegen jaabuji ɗi kolli hono fedde fayi wotere kañum tan heɓaya kewal timmogal depte en fatawe kañum tan dental muɗum na fedde muɗum ana wawi dawrande e leydi France jonnon fayi so tawi hono dental ngal hoorejo leydi ndi ardi ngal ɓuuri hemde depte en e ɗi suɓogoji altinere hannde nde ana sarta kanko hoorejo leydi Ukraine Volodymyr Zelensky mo naftoro ande kasede mo sefo yeeso dental leydi Afrique ngol wonata go'o gilla ɗi fitna e puɗɗi hakkunde leydi Ukraine e leydi Russie kanko Volodymyr Zelensky mo yewtida hono e ngalla dental ɗum woni e leydi Afrique altinere hannde ndu anden hannde woni ñalade adnare ndu hertanande yimɓe faloyiɓe toɓɓere hoƴanen hitan hikkane ɗum woni ɓi adama kala hen ɗo tawa e wakkati foof ana hani ndenago muɗuma tabintine tedduɓe o jarama e heɗagol moɗon kabaruji ɗi enen janggo e goɗɗi